habkan hadda loola macaamilada gobolka shabeellaha hoose inaanay ahayn hab wanaagsan oo ama bulshadu ay nabadgelyo ku helayso ama istaraatiijiyadii dowladnimo ee loo baahnaa ee saxda ahaa raadkule. waxaan dareemaynaa in hadba inka la yimaado oo haddaba la rido oo dad duntaan ama dad dhaawacmo ama hanti burburto la tago annaga sax uma aragno. Kow, labo, ogaal la-aanta aynaan waxba ka ogeyn howlgelin sidii meel dabrid ciidamo loo geliyay oo kale loola macaamilayana waxa weye iyagana waa khalad kale oo noo muuqda oo iyagana sax uma aragno. waxaa kaloonaan sax u arkin aslanba ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed way joogaan ciidamadii amison gobolka waxba ka jooga ilaa iyo hadda ma jirto tuulo keliya oo inta la qabtay la degay. dadku waxay ubaahan yihiin nabad, waxay ubaahan yihiin caafimaad, waxay ubaahan yihiin waxbarasho. inta badan degmooyinka shabanne iyo waxbaa ka jira, cudurraa ka jira, uma baahna dadkan inta lagu tago waxbadan laga dulrido. waxay ubaahan yihiin in la dego, dhulka la qabto, la xoreeyo, lala joogo ummadda.